acha maneno. Kaloko sana kadada. Hapa pale, hapa pale, hapa pale. Hiyo hili, kwa hile hitabili manji wele wale. Nagwetu mama watoto nisipaye.
Bravo, Bas. Nango moyo unga kwela. Ntunga. Ashi eka pena. Nambuwa lelo. Uwemba gazazi.
Wala.
Nya hunde undaga na bana.
Wala
la zasa. Nya bana saba kola nyuma.
Woshu mama.
Ebo maya liwi. Baba, Baba, Mama, you what? You're the man, you're the man. And I'm a safari, fear, fear, fear. Nothing, I want to wash you.
Mwambie kweli huyo.